Records.
Mi hapa kwako nimejibandika, ninavyokupenda haswa, ndege siwezi kuruka. Hapa nipo chakarima, penzi limenizidia. Upunguze makarima, sichilewa jikulia. Oh, my sweetie, my potato, habibi habibti, wendo langu kumbato.
My sweetie, my potato, habibi habibti, wendo langu kumbato.
Ai mwenzako mimi,
nakupenda sana.
Oh baby, baby,
nakutaka kwa sana.
Nakupenda sana mwenzako selewe. Penzi lifunge kiwewe lisitambae, shakole alegelege shaluwa nae. Akili zishafanana, yo basi tena. Mikwa kondoni shakwama, yo basi tena, tena. My sweetie, my potato, habibi habibti, wendo langu kumba.
Nakupenda sana
mwenzako selewe. Oh, ay baby.